Wasionijua hawajui kama nilianzia huku. Toka niko Mbeya enzi hakuna viduku. Enzi za mabwanga skin jeans marufuku. Kitambo tu Uganda anatamba baba luku. Tulijiamini atupagawa na fame. Na ilikuwa love kwa street kila sehemu. Na kumbuko nangu wote Mbeya mitaa ya Ilomba. Kusu huu muziki tulikesha kwa kuomba. Tukapiga bao na dunia ikatujua. Chata kila kona Mbeya sidi kwa kifua. Taratibu mdogo mdogo haso zikanza kutiki. Daima sito hacha kushukuru huu muziki. Menipa marafiki, menipa wanafiki, menipa mafanikio, menipa wazandiki. Maisha kama flashlight waka na kundoka. Na picha ndo imistari sana dhani mshanipata. Daima itabakia, kama itopotea. Milima na mabonde kikumbuka lipotoka. Mungu alaze pema wale wote walototoka. What a sad day, what can I say? We doing it every day. Press play, I don't chase dreams, dreams chase me. Checking my flow, yanavyopiga tai chi. Na sijisifu, mini bora na mnajua. Kayara na kamua, rudi nyumbani makamua. Money, money, 20% hizi pesa zitatua. Rakati kimya kimya, success hatuonyeshi. Na bado too fresh, imara kama jeshi. Hatunyei kambi kamsigwa, what the west. Hapo navyo dondoka, ondoka, chomoka, poromoka, sanuka, kimenuka, kimenuka. Wanangu wanajua kwamba busy mifaita. Heshima kwa matola, dili chapa taita. Na bado na wachora, sonwa kunipita. Cheki maja shingo, wanatapa tapa. Ona navyo wachinja like ratatata. Ni wape tu wabari, mini mgori ena.
Representing Green City. It's Tasty.
He said they want a bass home.